Yanda joy e mintaji chapande tati habaruji studio kalango e fulfulde dimi Ali Nyalli Abdul Muni yottinta e modon. Sembe habaruji meden hande ni der mun ni en kalan do no dum tawra der fi bangol duru didde duni fa hande en rabu nyaw gortode e poli e ko nande titta ko wangi do hande ni der huber nyamede e dan e ko fili dum. En kalan duni fa hande do jonde tawane chaka ferobe ci e mun en to hande ni der commune Bani Bangou to ndiki windi garbi wade der hubere walamde en dan e himbe walam en. Yewtere pindinol meɗen studio kalangu handen waɗan do nafakka tawaka do eto redu der lokotorore ko rewɓe cewɓe jata waɗoyde. Illa wakkati nyaw geroɗe jawle poli e ko nandi titta nyaw indirangu ni grippe aviaire der faransire wangi ɗo nden ni der huɓere nyamede enden laabi joɗɗinama ngam heɓude sembe ko hela raɓugu enden handen dunide en daari raɓugu enden jalorgal heɓama dow muɗum saabi e yettore Allah. Nani ko Abdul Kader Oumarou Cissé dekotoɗo e ardiɗo Sarusi cellal dabaji région nyame o enden ni wi'i ko Omar Hamma waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Depuis les deux fois qu'on a eu
illa no kuje didi di nyawgun wangi min goni min ngada jewtinaaki do fi on min eti godde gon min ewi min kebay nyawgun e majje ba no kuje didi to gortode den birete min joddini laabi denaku ganta gortogal fu nata na wurtu fa do yago balde noga e goona lewru ngam min dara no dun latoyto de ni nyawgun wi aka der no kuje to gortode birete watta ko embareni ko handi woni laabi kisnoji nyawgun joddine boddo baylo dirol majji boddo do yaade der nokkuje to de birete gan nyawno nandana hano mura ba neddo wardi e gortode mun na poligum ta hawro dirde acca de fa gada balde chapande nay den ko hawro dirade
dan wata elevage.
Lewru Desembre hitaande duuɓi ujunnaaje ɗiɗi e laso e ɗiɗi ɗo ɗum fa hannde nder nokkuuje to deme dabbune e ceeɗu gaɗete ko wooɗe kulle bonnooje aawitirde baŋngi misali der région Agadir Setawa Tilbéri Zender e huɓeere nyameede ennde ɗum ɗuni fa hannde nde en ndaari hano no ɗerol anndinoore Sarusi leydi Niger kawjiiɗo duru didde kulle ɗe enndan kan wurtini anndinoore ɗe enndan wi'ude ko hannde ni yettoore Allah jalorgal heɓake dow kulle ɗe enndan. Nani ko Rafika Attar waddi firta dengal fulfulde.
No Sarusi kawjiɗo filla wattangol awatirdiji safareji hectareuji ujunere e kemenayi ko wobbe ñamoje awatirdiji bonni nder région Agadez e Tilaberi heɓama nokkuje to gilƴi mburti nder awatirdiji misali tomati molo dene suu kamɓe nder département mo Tirozérine e Teram ɗo nder jameydo nder communeuji ɗin fuu baɓatti e gilƴi naati nder la'aje tonkaje karoti konkomburu poivron windi bundu ton zender der département mo damagaran takeya tawadu waɗi ko wonno bonna albacce le département mo madawa amma ba ko non da pecce capanɗe jeetati do hemre a awatirdiji ni kamɓen woni ko wattana safare yerno Sarusi on wi sayni tawa to rafi safare ko warta ko hobbe bonnoje awatirɗe ɗen tawa so ƴewama les régions di faddoso e maradi fi on no deƴƴini.
Remoɓe ruggaje huɓare to enden ni gaya asawe alal bittiɗo enden ni gaddanama balla iri maaro biyeteɗo gambiyaka indirteɗo duni fa hannden heno enden nder francire denda awdirdi enden nde en daari duni fa hannden awdir noon di demal muɗum hoyi ndenne ɗum walliran duni fa hannden ko ɓeydude sembe demal maaro o enden ni nder wakkatiji ɗi enden hano no Ruman Musa Gani ardiɗo bangere nde nden ni ɓe himɓe en keeɓi balla ka e nden haaliri. Nani ko wi'i ko Fadel Alu waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Meɗen ɗon meɗen cennana himɓe si awdiri maaro gaɗoɓe golle majjum ngal leydi gaya iɗum anni ko leydi noon ko ɗum waɗata golle deme sanne e keɓa gollirde si awdiri ndi endan ɓe gollirani joni paaɓe waɗude demal ceeɗu du e becca sey ɓe puɗɗa waɗude demal maɓɓe ngam iri maaroje ko ɗum waddata illa leyɗe goon fadde majje waddede ɗo ɗe gaɗa lebbi yaade duuɓi maaro o du mo gi'oton ɗo endan menen e koye amen noon gaɗi ɗum de maaro on endan ɓenni sey ɗum yaare nder machine ɗum woɗɗine fa ɗum wooɗa gonnati waddani men si awdirdi enna ngam ɗum heɓa yaadu yesso nder fi deme maaro keɓuɓe si awdirdi endam ɓe kokkora banniraɓe maɓɓe gaɗoɓe iri golle ɗe endam ko watta si awdiri maaro ndi endam heɓe nokkuji hudar leydi gaya
Hande ni wadan dubi didi ko chie sapo e tati na bian sapo e jetati ko min bani banguto ndi kiwindi region Tilbury himbe mperuwi. Dalila rafika jara hakilu fukingo kutawa da chekantaraja deenda hanono mera walam Abdul Karim Musa. Hali ridu himbe bedu ni fahanden der hubere walam deenden jonde deenden debe gari be gari wade ton enden no himbe bendu ni fahanden jaborama no wudiri nani ko wi'i ko Adama Dawaki Asman Abubakar gaddi firta dengal fulfulde.
Pour sécuriser les enfants, il faut que leur
Gabriel nous descabe men sacho saro mabbe tawa hadde don sabe majjum wadi komin adi hokude galle fu ko watta metroji kare keme didi be keba tawede der nokure komin on fato hakkilo fukingo warti der nokuje mabbe be jobata fey budo kam fu e l'école arto jonde hakkunde amin don do jam e sewono illo wakati ngarke mabbe halana non min gadi hawri ndeji hawtade bibbe wuro do be puddi so itorade chagala amma yade e tindinoje be pamoyi saru siji di mingoni e jojinde din fumi den gatta e goybe warde der mun mi woway hebude to fodu fodu nati hakkunde biwi wuro e goydo ko wari
déplacer au docteur.
Komin gingimi no tawra sadonna harkudarta kawrul itte kokketede denden nabi en jobetede der komin o anda mero duni fahande an o haliri dum o famtini wi ude ko himbe cakantaraje den andan ni ko empirtama ko dini cede den dan kebaake kawri golle yaadu yeso wadetaake annono umura malan haladu mer komin o anda ni haliri dum nani ko wi ko Abdullahi mayna waddi firta den gal fulfulde.
Bien haraji abune mai matakal
der gunnam bi leedi fu no tilsuno e yobude jangal jomun ko ani wattude hakkilo mu woni yobude jangal buudi keme didi der hitande dun no do bi leedi fu wana ko neddo witande muyi yobata jangal de muya yobata hunde non ko tilse bi leedi fu buudi keme didi jobete do kan hawrete e ceede itte ko meri jabata dun wadi rede nyibdiji gomnanti goddi gam yaadu yeso commune om dum du wadi ko de jowru be ngaddi ceede ngele muy en miden pod hakkileji mabbe be daro de kude gita ewa golleji ko cede jangal din wadira e dufande de ko to wuro be kalana bibbe leedi Niger fu misal le departement mo ingingimi ko lati dudal mun en fu no sukabe ummatore
matasa sin yawa cikin mutane
do leedi Niger ni balde cakitide den den ni der mum bonondaji loreji puditi kaden der majjundu ni fahanden wadi maybe bonondaji didu ni fahanden de dimam en jewam buran ujunere hanono may duka Umaru Alaji Yawale ardido ONG beteddo agir contre les accidents de la circulation en fait de duri dore ko wadde bonondaji loreji haliri dum nani ko wi'i ko himbe beedu ni fahanden oy loreji di andan e lawol golendan no wontiri kan wonno wadda bondaji di andan no gada nani ko wi'i ko Musa Hassan waddi firtaade ngal fulfulde.
Selon les statistiques du ministère des Transports,
le limore no ministère kawjido fi yaha wartaji himbe are mube holliri dudal ko wadda bonondaji loreji fu bibbe adama fi lirte denne dedu wadda moccino bibbe adam be endan kaani moccinde har sengu mube awjotodo nyenyudo e juude mube darti kankana adede golle de enda beddaji dindu no kaani du moccine to hana wattanede pano fuudu wattane pano mun loreji idu tawe loreji lobbi non didun ciewata cellal mube wakkati warde wakkati gandomu gonnati leedi Niger deki jungo chaka mu leedi jaadi an koje gandubi chakti di endam bonon daaji lor no duudi sanne fodde du bittidi ito gonnati du fiya gaddo gacce fu mu do tanaki fodde no labi di endam bi iri
mais la loi a tout cadré.
Safiya Umaru suka debbo dewlado no omodi duni fa handen cukabe dubi makko chapande tati e jeddi o jeso no illadu ni der cukaku makko handen du der golle den dan kan woni mo wudana ni yewtere makko e nana Hadiza Hassan ko firta den gal fulfulli
May gariza may gar kayne
ina kirara mutu
cewa mido jamma jomu mido yi a moyni bi moyni tano moyni diga jomu nani no famam mi moy no andi tan ko mi mabujo dewgal larmu batu siyasa fu mido yaha mi yahi tera mi yahi tilabiri alhamdulillah en gollal non gal illa mi buray dubi jeena ko puddumi mido wada mabaku kune non ko donumi e mama an debbo inna baba an mi hirana tawangal an fadde mi accata neddo gom muronai mabaku nasder magal min hani mi darjinangal mi nodde mabujo dun wadi mido welti e mabahu ga ammi jombaade ando no mabujo gam baggu fiyata mi yari mi nyami mi holtake der mabaku
am tuwa yi cikina china sha na wada
dow laawol siriyaade champ algérie hitaanu duuɓi ujuna ɗiɗi e laso tati laawol duni fa hannden lattude baal tefude coupe caka leyɗe afrique ɗe andan ni ko fuɗɗoyte 13 lewru janvier hitaanu duuɓi ujuna ɗiɗi e laso e tati mena niger aprime kannduni fa hannden latti dowi to andan leydi sénégal e leydi madagascar ɗum ndu ni nder majjum wala keɓuɗo jalorgal dow bandu hanono haruna dulla ekkintinowo mena o duni fa hannden famtinir ɗum o wi'i ko yaadu yeeso heɓake tammude du no woodi nani ko o wi'i ko salamatu kadiri waddi firtaɗen ngal fulfulde
gaɗa piidol bal sénégal e madagascar ngam siriyaade fedde amen nde meɗen miila ko ɗum ɓeydi fedde nde en da latol bal leydi sénégal baa kono yaawi ɗum torra e latooɓe bal meynaaɓe lattidol fedde sénégal e madagascar deedu nder majjum ni mena heginaaki feccere arandeere nde amma yahde yeeso fedde nde waɗi bawɗe mayre fuu gattol diidol kanni woni hoyanayne denne tittinkinaaku kan haana ɓeydeede tammude heɓude yahdu sodu no woodi no haani mena durwa heɓude jalorgal ngam yaarude yeeso lattate fa coupe o enda Congo e Cameroun kam mena lattidoyta
yo Cameroun
eto redu ko waɗante cawɓe nder lokotoroje kannduni fa hannde nde en daari noon waddi nafakka sanne ko waddana debbo cewɗo anden kam fuu e suka mo redu muɗum sawa o anden ni ko watta suka o anden rime jan e seho dalila majjum nduni fa hannden waddi ko lokotoroɓe no kollita rewɓe puɗɗa eto mu'en illa no godi lebbi tati arani mu'en nder majjum ndu gam heɓude nafakkaji tawaɗi nder eto go enda nani yewtere madame Abdoulaye Rukaya sage femme noon ton enden nder maternité dogon nduci sud e Abdulaziz ɗan yumma ko firta ɗengal fulfulde
eto reedu no woodi nafaka sanne e debbo cawɗo ngam cellal mum e ɓingel gongel nder reedu dum no waɗan faame yala reedu dum no wonno ɓeydo no yaada e lebbi reedu dum nde ni min eti debbo jon reedu haali lebbi ɗi woodi nde min ƴeewi nde nonnon min mbi'a joomum nonnon nde hana nonnon do min pantina joomum no ɗum wa'iri minen ƴeewa no pukkini suka on wontirde reedu inna on gaɗa mum min kalna joomum ñalaane nde wartoyta etogon ngam ƴeewde cellal makko hawtaade e cukalel gongel nder reedu
lebbi foti debbo cawɗo fuɗɗata warude waɗude eto reedu
debbo jottitiiɗo lebbi tati haani fuɗɗa eto no woodi komin gaɗanta rewɓe jottitiiɓe hano kooƴol ƴiiƴam en kokkaɓe talkuru ɓe jaha toon loktorore mawne ɓe kooƴowa ƴiiƴam ngam min paama iri ƴiiƴam ɗaye ɓe goodi no woodi ƴeewol cille e ƴeewol sikkre nder ɓanndu debbo cawɗo on min eta min ƴeewa de lamɗan naa sukkar on ɗuuɗay nder ɓanndu makko ɗum waɗi minen pooɗa hakkillooji rewɓe cawɓe nde ni ɓe jottake lebbi tati ɓe puɗɗa eto
debbo deno cawɗo kile foti haani warude waɗa eto reedu
deni min keɓi debbo jottitiɗo wari eto illa lebbi tati to fodde rimata no heɓan eto ko waɗi laabi nayi en na laabi joyi ɓe garay do nder wakkati kamɓen do no woodi cile ɗeɓe gartani
no woodi kure na safareji ko ɗum waɗanta debbo cawɗo
no woodi kural hisa nyawu tetanos ngal min gaɗantaɓe ko watta kure hana joyi no woodi kiniire nde min kokkatamo ko warol gilɗi reedu no no woodi do kiniije tati gon komin kokkataɓe ko hisinta debbo on kan he ɓingel makko gel gongel nder reedu nyawu paɓɓe no woodi do kiniije boɗeeje gon ɗe min kokkata rewɓe ɗeɓe gari eto kando ko ɓeyɗata ƴiiƴan noon ko ete feer subana allah fuu joomum hooƴa kiniire worri faa lewru nde ni o wartiti nde no hanndi o ɓeydane kiniiji ɗen jerol mum min ɓeyda
bandiraɓe heddinaniɓe habaruji studio kala ngu e fulfulle ɗo kokkol habaruji meɗen timmatami acca ngungu ɗantani yettina habaruji hawsankore to moɗon